ngitshana kahle ufuna ukubasela ma ex angithi wanota sowumama mina bona futhi angishutanga kahle lana Thank you.